sadakare be rondi be nyameteji defaadi no yeya fotte Abidjan tentini kalawol njanol nangi abrogua tumbugol lumo ajamengo kono ko buri duudude yeya be dobe ko rewbe defaybe e hore hubere de dagge didi sodanta ben hino jodi ka hore delo hino werti tabe e julle jutude fonti wadoji ko dowdo men tawi Mariatu Diallo no rotta mafa bannana sukabe jodi bebe
ko Mamadou Diallo min nete mere ngara nyaamu gollo fuuji buñu weldi no defee ga fonye la ciri o weli ha so logo do men atana nyaama kono bay won dewti sanga won de kadi wada mafe tiga na mafe ako pute ko dun do men andi ko dun do wela tamen kadi
fawi duubi jeenay Mariatu Diallo noddirte do jam mari ko defugol yeya jokki Abidjan do himo tawa e burbe nebude e de nokkure himo sifanaade en ko woni sabu muy bugol nyiri makko ni
makala yer ko faala wotaga mun gonno ga me yeya on ti be rayna me yebe ni tiapande jeego be kadi rayna me yebe yirte am dere kanyum e teewu jama fo wara leddi din fo ba nyameteji gine din tigi tigi on hara jama fo noydi ma feji din ba sawi nyire ma fe mo heba nyiri mo bire ma fe mo joy ko labi ma yida e fulbe ben on tigi say wakili kala nyamete on ko yo labi on dara ko himbe nyamata ko ngo danko e lawja mira jidin hala a post tawa tigi tigi on mo nyami haray ala hakke makko fi afere katundi ha yeso Allah defa mo ja tigi kala deplace dar nyamu ko kama duudi fandi o teddina mo serva ma mo ja sa teddi ma mo ja teddinimo on tigi aray kadi jango
Abu Diallo bi mali gollo kokodi tultata rewgol do tuma kala o ari sodugol ko yeyata ko
be garmi ko do nyaami spaghetti abaani ya ban makko ene labi e de gadi ne jodi gadi
ka wadda mo jiwbe dido ino jodi takko defandi mabbe no habbi sodaybe kambe ko yumma mabbe be lonti ka yeyirde do asma uno janto mafeji dibe defata din e di sodaybe ben buri yidude
ha ko bantorange mafe e tugiyon e maganji on bunyama e de futti men ya ko potem nan manon non wona welabe
minni raw makko Safiatu Diallo wiide golle wona welde fi tibe hawra e cadele heewude ka defugol e ka huwondiral e yoga e araybe nyaamu gol do
satti mo jano golle den duudi mo jano yangino e mun men imo to e 4 me wona do han wonde ka futuro si men hota marse duuda sonjane mun wobe nyaama do juuda ma be yobata e mota fewa yitataabe hande kadi
e der hen e di lebbi yawtudi do meri Ajameo Arno heli julle mabbe etabe den dum woni sabu dartingol golle mabbe den ko fawi lewru e wittongo yilirde Cote d'Ivoire halfango limoje den bangini wonde ngeegu nyameteji defa didi beydori noga e didi e der teme derevel ko faggorde KFC e Burger King ardi sabu ko be yeyata kon e dow internet e juppuli jokkonire rendo din Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan.